torraji farfarju roɓe kamɓen ɓuri waɗanɗe ɗum nde hannden ko jamana waddi no woodi worɓe torreteɓe farfarju to gollirɗe maɓɓe
si torraji ɗiye woni ko golloɓe jiyoto nder gollirdeji muɗum en
no woodi torra ko hoorejo gollirden waɗanta golloomum no woodi dow torrede farfarji ko wawta laati joomum meme na far darɗe gon na far yanugo e joomum fiimo wawta meme hakkillo joomum
ɗumɓe woni ele torraji ɗi ena ko laati golloo so ɗum heɓi ɗum no wawi haalde
nde ni neɗɗo waɗanama ɗe golle hirñereji na torre farfarju mum no wawi warde to wuddu dental syndicaji cnt ɗon sarusi amin hawjini e filla golloɓe gaɗanteɓe golleji hirñereji na torre ɓe gaɗa ɗon gaɗa mum gaɗanaɗo gacce on hollete mawɓe kawjiɓe fi o gollowo gaɗanaɗo golle hirñere no hula wara wadda boytali mum gam miƴatana nde ni haali fu haala kan no wanginte nder sirdi ɗe golle gaɗete minen goodi kawjotoɗo haala kan nde ni yoni yotto to suudu kiite kanko natata yeeso haala kan yotto wuro juuju komin giɗi ni woni worɓe he rewɓe golloɓe torreteɓe to golle puɗɗa no gadda boytali no wangina torraji koɓe goni iɓe gaɗane nder gollirɗe maɓɓe gam fi bonɗo o darne gam deni himɓe gala no wangina ko wonno waɗane ɗum hantatane
ɗum woni jukkum ko watte yaade e himɓe waɗoɓe torraji ɗi endam
min tawa kana nder dental syndicaji golloɓe min kettinanto jomuni non dey min kiitatako min balla jomun faa yotto wuro juuju kamɓen andi jukkagol gol gaɗɗo gacce on waɗante miɗo nodda yaago e worɓe deni dekiraɓe maɓɓe torrama to golle taɓe kaɗum ɓe bangina haala ka gam no woodi aadaji ɗimin tawi debbo deni waɗanama golle hirñere no hula wara haalana gurum imo hula ko seere dey deni goriyo on no farme o haalanammo nder ko o tawa bayle dow no heɓete dow torra ka golloɓe goni no gi'a nder gollirɗe maɓɓe